sinti Hau mkashia mponto Mchabula wakulu mka masubambe nelanje Unongo masubambe nembele Noma belo boto wafwetu hai Asina nkinga tinoba sika wasubwe makai Uso matu ya pete njaga upe Uguti ni ya ututu Senezo ana he Mshalita Oh, baba, say, Conan. Oh, come on, I'm going to go to the house. Wash!